maliza na misifa kwenye raga minatisha ilada kada kokote mina wakilisha hi hi mina pewa hi tena bila shy now wana nipa hi ninaposema hi na manisha hi masela ndana nyumba minataka mfurai wengine wanadai eti mimi sifai eti wanasema dole mimi najidai ama kweli ngombe wa masikini hazai hata hivyo mimi bado ninawapa hi ninapopigwa hands up klabu misikai na kwenda kuicheza wala misioni shy candy kelly sola nola zai mademu wa kubongo wote wananipa hi yo hi baby say hi naomba tabasamu pale unaponipa hi hata kama uko ovyo punguza ni shy masela na madeda na nyumba say hi yo baby say hi naomba tabasamu pale unaponipa hi hata kama uko ovyo punguza ni shy masela na madeda na nyumba say hi yo kata sijaimba walininyima hi sasa ninaimba wote wananipa hi katika kami yetu mnafiki hafai tutampa kipigo mpaka mwisho wa zilai halo bili geti kumbuka na kudai ile bilioni kumi haina masilai ukimuona becha DJ Makai wape pesa yangu wailete ustadei ukipenda wewe ni temze wa mikasi tambulishe demu wako wanione nusu jaribu siku moja ili unipekezi kwenye kumina nani waga mimi ni mikosu ninapolenga kitu siku zote misikosu ebu nitambulishe fasta wacha kutilei natongoza yeyote hata kama masai na nikimpa hai nae ananipa hai na mwazo wa hai mwisho wake huwa hai yeah hai baby say hi na honga tabasam pale unaponipa hai hata kama uko ovyo punguza ni shy masela na madeda na nyumba say hi yo
oh, this is the Dolly Sykes.
Mwisho kabisa.
Hi baby say hi na honga tabasamu pale unaponipa hi hata kama uko ovyo punguza ni shy masela na madeda na nyumba say hi yo